zonke izinto ziyashesha. Yaphela imali abasekho. Namangaza ngivuka ingane. Kwangena imali kwahlanga indoda, kwangena imali kwahlangana izinto. Yeah, yeah, yeah. Where mali?
Don't.